gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada oo la hadlayay warbaahinta ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan dhismaha wadooyinka laamiga iyo kuwa cablestoneka kuwaas oo laga dhisayo xaafadaha magaalada iyo wadooyinka halbowlayaasha. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay inay bilaabeen diiwaangelinta wadooyinka dhismaha u baahan ee xaafadaha dhexmara iyo guryaha si loo helo wadooyin hagaagsan si loo yareeyo culayska ka jira isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Oo STGM naqasab oo lankatargelimay buu ah diiwaangelinta dhulka magaalada Baydhabo ilaa hadda iyo bilaabamay buu ilaa 760 guri yamay buu ah diiwaangeliyeen oo maybo magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafadda oo Horseed iyo xaafadda Waabiri maybo ah ka shaqo yaalaan. Ujeedadeena ta oo kamay buu ah in la diiwaangeliyo sugnaanta maybo ah la xaqiijiyo oo meel jidka maro meel maarne oo wada ka maraas dhammaantii may buu in la xaqiijiyo iyo guriga may buu lankas kale taas mar may taraas may buu arrimaha may buu oo horsood ma taa arrimaha naqshadda magaalada hooyo may buu horsoodato arrimaha abniga iyo arrimaha may buu iska qabsad dhulka may buu in yaraada yamay buu muhiimadda may buu ayaa may buu taraas agaasimaha oo dakhliga suuna may buu naga yimay buu way ilaahay dakhli shay iyo dhammaantii may buu qaab may buu magaalada in shaqeeyay oo guud ahaan may buu dakhliga in shaqeeyay maadaama dakhligan oo dhamay baa kuweelnik oo maybo digital ah una kuweelni qaabki maybo oo oldiga haylaq guri lunguri qaab maybo systematic maybo lunguri taas darteed marka meel walba maybo ka taraas maybo transparent iyo xisaabtanka iyo hufnaanta maybo dhaqaal maybo walba maybo ka taraas.